subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax isniin ah 6da bisha diseembar sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6dii iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan saaki idiin hayno waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare rooble oo soo dhoweeyey go-aan uu xalay guddiga doorashada ku laalay natiijada kuraas lagu muransanaa, sidoo kalena soo saaray nidaam cusub oo hadda kadib loo mari doono hannaanka doorashada hadda socda.
ra-iisul wasaaruhu waxa uu farayaa guddiyada maamulka doorashooyinku in ay qaadaan tallaabooyinka soo socda. kow, ka hor inta aan la qaban kursi kasta oo golaha shacabka, waa in la caddeeyo, la diiwaangeliyo, lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga iyo xulista ee ergooyinka ee ka kooban duubabka caqilada bulshada rayidka ah iyo beelaha jufooyinka ee kursiga iskale. labo,
soomaalida ku nool dalka Norway oo bilaabay olole dhaqaale ururin ah oo ay ku gargaarayaan dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya, booliska Puntland oo duleedka garowga ku gubay boqolaal dhallo oo qamri ah, iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. baab doom oo ka badbaaday dhaawacyo halis ahaa oo ka soo gaaray dagaalkii labaad ee dunida, kadibna noqday siyaasi rugacda ah oo muddo dheer gobolka Kansas ku matalayay aqalka sanadka, islamarkaana sanadkii 1969-kii u tartamay xilka madaxweynaha Mareykanka, ayaa axaddii shalay geeriyooday. sida ay qoyskiisu shaaciyeen, dool oo da'diisu ahayd 98 sano jir ayaa dhintay isaga oo hurday. bishii Februari ee sanadkan ayuu baab dool sheegay in laga helay kansarka sambabada ku dhaca, gaar ahaan darajadiisa afraad. bob dool ayaa muddo 35 sano ahaa xubin ka tirsan mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee kongareska Mareykanka. waxa uu xilka madaxtinimada kula tartamay madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton sanadkii 1996-kii, markaas oo baab doorashada loogaga guuleystay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhammaan siyaasiyiinta labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa ka tacsiyeeyey geerida baab dool. madaxweynaha Gambia Adama Barrow ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika. natiijada doorashada oo ay xaddii shalay shaaciyeen guddiga doorashada ayaa waxaa markiiba qaadacay musharixiinta ka socday mucaaridka, kuwaas oo la filayo in ay loolan dhanka sharciga ah geliyaan Adama Barrow ka hor inta uusan bilaabin muddo xiledkiisa labaad. doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay oo xor ah oo Gambiya ka dhacdo muddo 27 sano ah, iyadoo uusan dalka joogin madaxweynihii hore Yaxya Jaame oo hadda musaafuris ahaan ugu nool dalka Equatorial Guinea kadib markii uu diiday natiijada doorashada isaga loogaga guuleystay sanadkii 2016-kii, taas uu kusoo baxay madaxweyne Barrow. muddo xileedkii koowaad ee Adama Barrow ayaa ahaa mid ay shacabku bogaadiyeen, hase yeeshee waxaa hareeyey isbedelada dhaqaale ee uu keenay coronavirus, kaasoo dhaawacay dhaqaalaha Gambiya oo ku tiirsan dalxiiska iyo dhoofinta looska iyo weliba malaayga ama kalluunka. ugu dambeyntiina, waaxda masiibooyinka dalka Indoneesiya ayaa sheegtay in folkaanihii sabtidii ka qarxay buurta Sameru ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, halka ay 10 kalena ku dhaawacmeen. Sameru oo ah buurta ugu dheer jasiiradda Java ayaa sabtidii mar qura cirka u dirtay dambas iyo daruuro kulul, kadibna ku soo burqatay deegaanada u dhow aaggaasi. kasakow, dadka ku dhintay qaraxa folkaanaha waxaa burbur xoogan uu soo gaaray dhismooyin badan iyo buundo istaraatiiji ah oo isku xirta labada degmo ee kala ah Lumajaan iyo Malang. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale ee nooga haray idaacaddeenna. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo dhoweeyey go-aan ay guddiga doorashooyinku ku baabi'iyeen natiijada qaar ka mid ah kuraasta ay doorashadooda muranka badna dhalisay ee golaha shacabka. ra-iisul wasaaraha ayaa soo bandhigay hab cusub oo hadda wixii ka dambeeya loo mari doono hannaanka doorashada kursi kasta oo ka tirsan aqalka hoose si doorashadu ay ugu dhacdo qaab daah furan oo lagu wada qanci karo. warbixin arrintaas ugu saabsan waxaa xamar ka soo diray wariyaheenna xasan kaafi qoyste.
war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay in doorashooyinka ka socda dalka ay noqdaan kuwo daah furan lagu kalsoonaan karo kuna qabsooma waqtigii loo qorsheeyey. waxaana la sheegay in ra-iisul wasaaruhu la wadaagayo bulshada soomaaliyeed sida ay uga go-an tahay ka jawaabista tabashooyinka la xiriira daahfurnaan la-aanta doorashada ee ka soo yeeray daneeyayaasha doorashooyinka oo ay ku jiraan midooda musharaxiinta, bulshada rayidka iyo beesha caalamka. qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu caddaynayo in mas-uuliyadda hoggaaminta siyaasadeed ee doorashooyinku ay leeyihiin golaha wadatashiga qaran ee uu isagu madaxda u yahay, sidaas awgeedna uu goluhu ballan qaadayo madax bannaanida guddiyada doorashooyinka oo mas-uul ka ah hirgelinta heshiisyada siyaasadeed ee hagaya arrimaha doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu magacaabayo wakiilo la socda dhaqdhaqaaqa doorashooyinka kuwaasoo warbixin joogto ah siinaya xafiiskiisa. waxaana war-saxaafadeedka oo ka koobnaa 9 qodob saxaafadda u akhriyey afhayeenka xukuumadda Soomaaliya maxamed ibraahim calimo.
si waafaqsan heshiiskii doorashooyinka 17-kii Sebtembar 2020 iyo heshiiskii 7-kii May 2020 iyo habraacyadii doorashooyinka ee 1-dii bisha 10-aad 2020 iyo 24-kii bisha 8-aad 2020 islamarkaana laga faa'iidaysanayo khibradda laga helay khaladaadkii keenay cabashooyinka ka yimid qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka ee la qabtay, ra-iisul wasaaruhu waxa uu farayaa guddiyada maamulka doorashooyinku in ay qaadaan tallaabooyinka soo socda. 1. ka hor inta aan la qaban kursi kasta oo golaha shacabka waa in la caddeeyo, la diiwaangeliyo, lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga iyo xulista ee ergooyinka ee ka kooban duubabka caqilada bulshada rayidka ah iyo beelaha jufooyinka ee kursiga iskale. 2. guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee SID waa in ay la wadaagaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal, guddiga xalinta khilaafaadka iyo wakiilada ka socda arrimaha doorashooyinka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha, xubnaha guddiga xulista ergada ka hor inta aan la diiwaangelin lana shaacinin. 3. soo xulista ergada waxaa si buuxda oo u madax bannaan duubabka ama caaqilada bulshada rayidka ah ee jufada iskale kursiga lagumana faragelin karo. 4. ka hor inta aan la gelin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa guddiyada xulista doorashada ergooyinka si doorashada iyo howlahoodu ay ugu fulaan si waafaqsan shuruudihii iyo habraacyadii doorashooyinka.
qodobada ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa in kursi kasta doorashadiisu ay goobjoog ka noqdaan guddiga soo xulay ergada doorashada gelaysa iyo goobjoogayaal madax bannaan.
5. waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin guddiga soo xulay ergada doorashada gelaysa, warbaahinta madaxa bannaan iyo goobjoogayaal madax bannaan si markhaati loogu noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta. 6. guddiyada maamulka doorashooyinka ee heer federaal, heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka guddiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka loo soo xulay inay buuxiyaan shuruudaha loo dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyadii lagu heshiiyey. 7. ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku adkaynayaa dhammaan guddiyada maamulka doorashooyinka iyo guddiga xalinta khilaafaadka in ay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyada hagaya doorashooyinka, cid kasta oo isku dayda in ay baal martana waa lala xisaabtamayaa. 8. si loo ilaaliyo wada shaqaynta guddiyada doorashooyinka, ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku wargelinayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambaynta kuna dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyada doorashada ee degsan. ugu dambayn, 9. guddiga maamulka doorashooyinka iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa lagu adkaynayaa inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinkooda.
war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa daba joogay shir jaraa'id oo uu muqdisho ku qabtay afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal axmed aadan safiina, kaasoo sheegay in doorashadooda dib loogu noqonayo kuraasta tirsigoodu yahay 154 iyo 103, kuwaasoo ay ku soo kala baxeen wasiirka howlaha guud ee koonfur galbeed maxamed cali iyo sareeda maxamed cabdalla.
in kursiga sumaddiisu ay tahay hob 154 habkii loo maray doorashadiisu aysan waafaqsanayn habraacyadii doorashada, iyadoo murashax ka mid ah kuwii ku tartamay uusan buuxin shuruuddii murashaxnimada qodobkiisii saddexaad ee heshiiskii 1 Oktoobar 2020. sidaa darteed natiijada kursigaas oo ka dhacday baydhabo 29 Noofembar 2020 waa waxba kama jiraan, doorashadiisana dib ayaa loogu noqonayaa. 2. kursiga uu tirsigiisu yahay 103, iyadoo la tixraacayo go'aanka guddiga ee ku xusan warqadda sumaddiisu tahay tixraac guddiga doorashooyinka heer federaal eber 56/2020. soona baxday 27 Noofembar 2020 go'aankaas oo lagu hakiyey in la qabto doorashadiisa. sidaa darteed marka habraaca la dhammaystiro ayaa la qabanayaa doorashadiisa.
dhinaca kale, guddiga xallinta khilaafaadka heer federaal ayaa sheegay in muddo 10 casho oo hor leh ay ku dareen waqtigii ay go'aan uga gaari lahaayeen muranka ka taagan kursiga sumaddiisu tahay 67 ee deegaan doorashadiisu tahay galmudug uuna ku soo baxay dhowaan taliyaha ku meelgaarka ee NISA Yasiin Farey. ugu dambeyntii, midooda musharaxiinta oo horay u qaadacay qaabka ay u socdaan doorashooyinka aqalka hoose ayaa waxa maalintii 2aad uu shir ku saabsan arrimaha doorashooyinka uga soconayaa magaalada Muqdisho, waxaana saacadihii ugu dambeeyey shirkooda ku soo biiray mas-uuliyiin ay ka mid yihiin ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Soomaalida ku dhaqan dalka Norway ayaa ku howlan ururinta lacago loogu gurmanayo xoolo dhaqatada Soomaaliyeed ee abaaraha ka jira geeska Afrika ay saameynta ku yeesheen. Haddaba wariyaha V O A ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa la xiriiray Xasan Bile Maxamed oo ah guddoomiyaha hay-adda Taakulo oo ku sugan magaalada Bergen ee caasimadda 2aad ee Norway. ugu horreyna Xasan waxa uu ka jawaabayaa waxa ay qabato hay-adda iyo gurmadka ay hadda wadaan.
muhiimadda ugu muhiimsan oon u sameynay Taakulo social development waxay ahayd 3 qodob. Qodobka 1aad oo ahaa in hay-adaha caalamiga ah sida UN-ka iyo hay-adaha la halmaalo oo localka ayaga ku xiran waxqabadkooda la xiriira baahiyaha degdega ah sida tusaale ahaan abaaraha, masiibooyinka kale oo dabiiciga ee dalka ka dhaca ay xilli dambe oo leyda ama dadku ay dhibaato gaartay ay falcelin sameeyaan. kana waxaan isku daynay inaan qodobka 1aad uu noqdo, bal in hay-addani ahaato hay-ad mar walba u taagan inay caqabadaha la falgasho marka ay dhacaan ama ka horeeyo diyaar garowdo. Qodobka 2aad aan sameynay wuxuu ahaa in gurmadka ummadda Soomaaliyeed ee ganacsatada leh ama muxsiniinta kale wax bixinaya waxa ay bixinayaan ay si sax ah u gaarto dadkii ay gurmadkaasi ugu talagaleen. Qodobka 3aad oo ugu dambeeya oon hay-addan u sameynayna wuxuu ahaa in aynu caqabada Soomaaliya ka jirto abaartu ay u xoogga badan tahay, maadaama dadka Soomaalidu 80% ay yihiin dad reer guura ah. Soomaalida markaa leenahay geeska Afrika oo dhan baan inta badan diiradda saarnaa, noloshooduna ay ku tiirsan tahay xoolaha nool. Xoolaha noolna noloshooduda muhiimadeedu ay tahay biyaha. Ayaan ugu talagalnay in aan kaalin muhiim ah oo mustaqbal aan iftiibino, maadaama isbeddel cimilo oo caalami ah ay jirto, saameyna ay ku yeeranayso Soomaaliya, hay-ada dowli ah iyo kuwa shacab u diyaarsan aysan jirin. 3 qodob bay hay-addu dhidibadeedu u yahay.
Waayahay, hadda markaan eegno abaaraha guud ahaan geeska Afrika ay ka jiraan, gaar ahaan dhulka Soomaalidu ay degto, markaad eegto waxyaabaha hadda xoogaad saaraysaan, waxaad ii sheegtay inay ka mid tahay sidii loo kaalmayn lahaa dadka ku xoolo waayay abaaraha. Marka xageed saaraysaan xoogga hadda marka la eego dhibaatooyinka ba'an meelaha ay ka jiraan ee dhinaca abaaraha?
Waad mahadsan tahay. Sida aad la socoto, geeska Afrika guud ahaan abaartu way ka jirtaa, oo haddana ugu dambeyn dayrtii aad bay usoo daahday oo roobkeedii waa dareemaysaa xilli leydahab u yimid. Taa macnaheedu waxa weeye haddii roobkii aanan la helin oo uusan sii soconin, waxaa cad in abaartu halkeeday kasii ambaqaadayso. Marka waxaa cad dadka Soomaaliyeed 80% in noloshooda ay caqabad ku jirto. Marka ma oran karno waqtixaadirkan la taagan yahay deegaan hebel ayuu gurmadku aadi doonaa, laakiin gurmadka aan bixin doono haddii alla idmo wuxuu ku salaysnaan doonaa dadka Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool sida ay caqabad haysato ay u kala badan tahay. hadda meesha dhibaatada badan ay ka jirto ayaanan insha allahu tacaala rajaynaynaa inaan gurmad ka geysano insha allah.
Waayahay, marka guud ahaan magaalooyinka ku yaala ee dalka Norway ee Soomaalidu ay degan tahay iyo dadka kale muslimiinta aad sheegtay, miyaa hadda xooggiina aad ka ururinaysaan lacagaha iyo gurmadka?
Diraddu waxay saaran tahay dadka Soomaaliyeed ee dalkan ku nool, sida dadka ururada leh dadka caadiga ah. Sidoo kale waxaa noo qorshaysan inaynu xiriiro la sameyno hay-adaha caalamiga ah oo dalkan iyo sidoo kale waddankan laamihiisa deeqbixiyaasha ah. Brosesku inoo socdaa, waxaana rajaynaynaa in ay nagala qayb noqdaan, nagalana qayb qaataan. Muhiimaduna waxa weeye in dadkaasi ay cimiladu sida ba-an u saameysay ama isbeddelka cimiladu u saameeyey ay ugu roblaanta ay u aragno in aan diirad caalami ah u muujino aagaas si mustaqbalka haddii alla idmo aan u helno fursad ay dadkaasi uga kaaftoomi karaan roblaanta soo wajahda.
Waayahay, marka goorma hadda idii qorshaysan in lacagaha aad ururiseen ama lacagaha weli aad wadaan inaad dadka ka qaadaan in loo diro Soomaaliya ama deegaanada Soomaalidu ay ku nool yihiin dhibaatooyinka xoogga badani ay ka jiraan xilligan marka laga hadlayo abaaraha?
Walaalood, maadsan tahay, waxaynu qorsheynay 2022-2026 bishan oo barnaamijkaas aynu u fariisanay. Marka brosesku waxaan qorsheynay gurmadku inuu socdo aruurintiisa ilaa iyo 15 bishan December hadda aynu ku jirno, oo micnaheedu uu yahay inaan intaana sii darasno xaaladaha kala duwan ee dalka ka jira iyo caqabadaha dadka shacabka reer guuraagu ay wajahayaan. Wixii 15 bisha ka dambeeya ilaa 16 waxaan jecel lahay gurmadkayga inuu gaaro deegaanada ugu caqabada badan ee bariga Afrika, gaar ahaan Soomaaliya.
Waa gartay. Marka yaa idin caawinaya marka laga hadlayo deegaanadaas? Ma maamulada meesha ka jiraad xiriir la sameyseen mise hay-adaha kale iskood u shaqeeya dhinaca gargaarkaad xiriir la leedihiin?
Santahay, Soomaaliya markay timaado anagu ka urur ahaan ma aragno nidaam dowli ah oo leh dhammaystir dowladnimo samar ahaantaana leh kaabayaal uu kula macaamili karo wajahida caqabadaha noocaas oo kale ah, sababtoo ah musuqmaasuq aaday xoog badan. Waxaan markaa xiriir la sameynaa shaqsiyaad aan rekruit karano, aan toos u shaqaalaysiino, samar ahaantaana fuliya gurmadka isaga aana kula xisaabtano. Haddii taa ay dhici weydo wadamada Soomaaliya iyo Kenya, Ethiopia, dadka Soomaalida ay degaan, waxaa ka jira nidaam wadamada dariska ah. Waxaan markaasoo kale isku daynaa hay-ado leh credit inaan la xiriirno, isla maraantaana barnaamijkaas ay fuliyaan, annaguna aan dabagal ku sameyno oon reports iyo oo wada shaqeyn baan la sameyno dhanka dhanka Soomaaliya. Inta badan recruitment toos aan sameynaa, annaga ayaana hawlaha fulinaa.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Bile Maxamed oo ah gudoomiyaha hay-adda Taakulo ee xarunteedu ay tahay magaalada Bergen ee dalka Norway. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Wararka ku saabsan caalamka ayaa inoo soo socda, balse Puntland. Taliska booliska gobolka Nugaal oo waayadan waday tallaabooyin lagula dagaalamayo mukhaadaraadka ayaa duleedka magaalada Garoowe ku gubay khamri ka badan 400 oo dhalo, taasoo loo suuq geynayay gobollada Sool iyo Nugaal. Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixinta noo soo diray.
Goobta lagu gubay qamriga oo ay ku sugnaayeen garsoorka booliiska iyo maamulka gobolka Nugaal ayaa madaxdii ka hadashay ay sheegeen inay nidaamka sharciga mariyeen dadkii waday qaybtood oo la soo qabtay iyo qamrigaba, sida uu sharaxayo Maxamed Xareed Faarax, ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud.
Taariikhda markay ahayd 1-dii bisha 2-aad 2011, maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal waxaan horgeenay 6 eedaysane iyo 342 dhalo oo khamri ah. Khamriga waxaa soo qabtay ciidanka amniga gobolka Sool oo hogaaminayay taliyaha qaybta iyo 2 taliya saldhig, Boocaame iyo Falliriyaal. Mahadiya ka gaartay 19 eedaysane ahaayeen, 6 way soo qabteen, 13 kalena waa baxsadeen. Maxkamadda darajada koowaad waxay xukuntay khamrigan in la gubo. Waxay kaloo xukuntay eedaysanayaashu ku xukuntay 5 sano iyo $2,000 oo ganaax. 342 dhalo, labada dhalo waxaa dheeri ku ah 115. Tirada guud ee khamriga hadda meesha yaal waa 457 dhalo oo khamrigan loo yaqaan dry gin oo Ethiopia laga keenaa.
Xuseen Cali Maxamuud, taliyaha qaybta gobolka Nugaal, ayaa digniin u diray ganacsatada ka shaqaysata qamriga, kuwaasoo si dhuumaalaysa ay ku soo geliya magaalooyinka waaweyn.
Waxaan leenahay, waxaan soo qabano, waxaanu makhraanti ka nahay inay fuliyeen maxkamadda iyo xeerarintu iyo dadkii xukunkii ku dhacay. Waxaan leeyahay, aad ay u mahadsantihiin, waa waxaan doonaynay dalkan inaan ugu shaqayno, sharcigana ku ilaalino. Inta haddaan ka gudbo, waxaan seenaya 2 digniinood oo yar cidda khamriga ku lug leh. Khamriga waa la wada garanayaa, khamriga wuxuu yahayna waa la dareemi karaa, iyo dhulka uu ka yimaado, meelaha la soo marinayo, cidda qaadaysa, cidda ku lug leh, iyo cidda gacanta siinaysa intaba waxaan leeyahay waxaan u malaynayaa waad arkaysaan xeeraalinta iyo maxkamadda fulinta ay bixinayaan annagana ballan waxaa nagu ah haddaanu boliiska labada gobol nahay inaan gacanta ku soo dhigi doonno cid kasta oo ku lug leh.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cawil Mataan ayaa sheegay in shuruuc adag laga soo saaray qamriga, hay-adaha amnigana ay ugaarsanayaan dadkan ugu baaqay inay ka fogaadaan.
Dhammaan shacabka reer Puntland waxaan uga digaynaa inay iska ilaaliyaan, baabuurtoodana ka ilaaliyaan, guryahoodana ka ilaaliyaan. Xukun adag baa ka soo baxay, waana hirgelaya haddii rabbayno. Shacabka reer Puntland, culimada, waxgaradka, isimada, dhammaanna waxaan ka codsanaynaa in arrintan gacan ka siiyaan laamaha amniga.
Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli bilihii ugu dambeeyey ay aad ugu soo badanayeen deegaanada Puntland ka ganacsiga muqaadaraadka, gaar ahaan qamriga, taasoo ay walaac badan ka muujiyeen qaybaha bulshada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in dhowr dal oo reer Yurub ahi ay ka baaraandegayaan inay xafiis diblomaasiyadeed ka furtaan Afghanistan, balse waxa uu carabka ku adkeeyey in aysan macnaheedu ahayn inay si rasmi ah u aqoonsan doonaan dowladda Taaliban. Dowladaha reer galbeedka ayaa ka fekerayay qaabka ay ula macaamilayaan maamulka Taaliban ee hadda xukuma waddanka Afghanistan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wadamada reer galbeedka way muuqatay inay u baahan yihiin qaab ay ula macaamilaan Afghanistan iyo Taaliban. Qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi ayaa aaminsan in Ruushka, Shiinaha iyo Turkigu ay ku keliyeystaan Kaabuul ay macnaheedu tahay in lagaga guuleystay siyaasadda arrimaha dibadda marka la eego goobta istaraatiijiga ah ee dalkaasi ku yaallo. Dhaqaale badan ayay dalalkaasi geliyeen, gaar ahaana Maraykanka, askar badan ayaana kaga dhimatay inay iskaga dhaqaaqaan maaha wax qurux badan sida ay dadkaasi sheegeen. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo socdaal uu ku mareeyey Bariga Dhexe isaga oo ku sugan magaalada Dooxa ayaa warbaahinta u sheegay inay ka baaraan degayaan xafiis diblomaasi oo dhowr waddan oo Yurub ka mid ah safiiradooda u noqda xarun ay ku yeeshaan magaalada Kaabuul. Tani way ka duwan tahay, ayuu yiri, aqoonsi rasmi ah oo aanu siinayno ururka Taaliban ama inaanu la yeelano cilaaqaad diblomaasi ah ururkaasi, laakiin waxaa muhiim ah inaanu sida ugu dhaqsaha badan xafiis ka furano. Warbixin midowga Yurub ay soo saareen toddobaadkan kadib markii saraakiil ka tirsan wadahadalo la yeesheen madaxda Taaliban ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in xafiis midowgu ku yeesho dalka. Taasina waxay ku xidhnaan doontaa qiimeynta ammaanka iyo ogolaanshaha ururkaasi Taaliban inay saraakiisha Yurub iyo xafiiska ay yeglalaan Kaabuul ay u samaysan karaan ammaan ku filan. Wadamada Qatar, Turkiga, Hindiya, Ruushka iyo Shiinaha ayaa iminka uga fura dhuudhuuban dalalka reer galbeedka galaangalka dalka Afghanistan iyo Taaliban. Waxaa kale oo jira in dalalka reer Yurub, gaar ahaana dalka Faransiiska, aan u wanaagsanayn ama ahayn sidii uu ahaan jiray xiriirka kala dhexeeya wadamo badan oo ku yaala Afrika iyo Aasiya oo ay hore u gumaysan jireen. Ma la odhan karaa haddaba waxa muuqata wadamada qaniga ah ee reer galbeedka inay iska soo xidhayaan saameyn weyn oo ay ku lahaan jireen wadamada soo koraya, kaalintoodiina ay buuxiyeen dalal kale oo ay u egtahay inay ka fara dhudhuuban yihiin? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun oo ah falanqeeye degana magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Ha, sax weeye, hoosudhaca ku yimid saameyntay lahayd siyaasadda reer galbeedku ee dunida saddexaad waxay ahayd mid soo decline ama hoos u dhac uu ku yimanayay beryahaba, waxaana soo xoogeysanayay wadamada soo kobcaya ee quwadaha soo socda loogu yeedho sida Ruushka iyo China iyo India oo kale. Turkiga qudhow dab yar ma shidayaan. Taasina waxay ka muuqataa meelo fara badan oo Afghanistan tan iminka ay ka hadlayaan ay kamid tahay. Yurubiyanka iyo reer galbeedka guud ahaan 20-kii sano dagaalkii iyo howlihii ay ka wadeen Afghanistan sidii foosh xamid bay kusoo dhammaadeen, waxaana isku dayayaan in Taaliban aan lala macaamilin, laakiin wadamada tartanka kula jira dabcan inay la macaamilaan oo ay wakiilaiyo safaaradaba ka furtaan Kaabul way ku dhiiradeen. Waxaana u muuqataa Yurubiyanku inay wax leeda catch-up policy sameynayaan ama ay ka dabatag ay sameynayaan, taasaana u soo xafiiskan ay hadda ka furayaan Kaabul. Laakiin kolleyba sida muuqata waa looga fara dhudhuuban yahay, iyagoo ku fashilmay sidii ay u dhaceenna umeeka umana dhacayso inay qaabeeyaan siyaasadda soo socota ee afghanistan wadamada galbeedku.
Marka la eego xaaladda kasii daraysa ee afghanistan, waxay u muuqataa in ururka daalabaan soo dhaweyn doono tallaabo kasta oo ay ku helayaan xidhiid diblomaasi. arrinkani ma aha aqoonsi buuxa, dadka reer afghanistanna waa ay og yihiin. Laakiin haddii uu faransiisku xafiis ka furto, waxay u muuqataa inuu soo jiidi doono wadamada kale ee midowda yurub. saraakiisha taalabaan waxay ka codsadeen meesha caalamka inay aqoonsadaan cunaqabanteyntana dalka laga qaado iyaga oo ay dhibaato ka haysato kaabayaasha dhaqaalaha waddanka oo 20-kii sanadood ee ugu dambeeyey ka soo darayay. cabdixaafi dacwuul ismaaciil, v o a london.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. aanu intaasi ku dhaafno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, haatanna bal aanu aadno dhinacii heesaha. heestaas ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo ee saaka. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanti dambe waa bahda v o a oo isku duuban oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Hoy de esa This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. U.S. health officials say that while the Omicron variant of the coronavirus is rapidly spreading in the country, early indications suggest it may be less dangerous than Delta, which continues to drive a surge of hospitalizations. U.S. President Joe Biden's chief medical advisor, Dr. Anthony Fauci, told CNN State of the Union scientists need more information before drawing conclusions about Omicron severity. But reports from South Africa, where it emerged and is becoming the dominant strain, suggest hospitalization rates have not increased alarmingly. Omicron had been detected in about a third of U.S. states by Sunday. Fauci said the Biden administration is considering lifting travel restrictions against non-citizens entering the United States from several African countries. Russian President Vladimir Putin has voiced hope for a quick approval of the country's Sputnik V coronavirus vaccine by the World Health Organization, saying the move is essential for expanding its global supplies. Speaking during Sunday's video call with the president of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Putin said that receiving the WHO's vetting is necessary to spread the Russian vaccine more broadly around the world, including free supplies. The Russian leader also argued that WHO's approval should open the door for the Russians and others who receive the Sputnik V vaccine to travel more freely around the world. Russia has Europe's highest confirmed COVID-19 death toll, over 281,000. A Norwegian cruise line ship with at least 10 passengers and crew members infected with COVID-19 docked Sunday in New Orleans, where health officials said that they were trying to disembark people without worsening the spread of the coronavirus illness. Local news outlets in New Orleans confirmed the Norwegian breakaway had arrived there in the city. This is VOA News. The long-delayed resumption of nuclear talks with Iran has gotten off to a rough start, with Iran digging in and its negotiating partners openly voicing frustration and pessimism. After 5 days of talks in Vienna ended this last week, the United States said Iran did not appear to be serious. European diplomats accused Iran of backtracking on previous promises. Even Russia, which has stronger relations with Iran, questioned Iran's commitment to the process. Israel, an outside observer with a stake in the outcome of the talks, has ramped up its rhetoric and is dispatching two top security officials to Washington for consultations. Perhaps the most encouraging outcome of last week's talks was an agreement to continue talking. When negotiators reconvene in coming days, it could become clearer that the wide gaps visible last week were a sign of posturing or a serious crisis. The negotiations seek to revive the 2015 nuclear accord between Iran and six world powers. Rescuers are sifting through smoldering debris and thick mud in search of survivors a day after the highest volcano on Hawaii Island erupted with fury, killing at least 14 people with searing gas and ash. The Mount Cimarron spewed thick columns of ash after a sudden eruption triggered by heavy rains. Villages and nearby towns have been blanketed with falling ash and several hamlets buried under tons of mud. Search and rescue efforts for nine missing were temporarily suspended Sunday afternoon and amid fears that from that crater due to heavy rains. One official said there is no life in the area, as he described trees, farms, houses being scorched and everything covered in heavy gray ash. Some anti-racist activists were beaten up as far-right former French TV pundit Eric Zemmour held his first campaign rally near Paris. Zemmour formally declared his candidacy for April's presidential election in a video relaying his anti-migrant, anti-Islam views. The 63-year-old, with multiple hate speech convictions, has unveiled his campaign slogan, "Impossible is not French." More than 31,000 people have been deported by the Dominican Republic to Haiti this year, more than 12,000 of them in just the past 3 months. It's a huge spike, according to observers. The rest of the world closes its doors to Haitian migrants. The country that shares an island with Haiti also is cracking down in a way for the human rights activists hasn't been seen in decades. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News. We'll be right back.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte, Washington. Today is Monday, December 6th, and here are some of the stories we are covering. Gambian President Adama Barrow has been declared winner of Saturday's vote.
Having received 4,427,419 votes in the election, I hereby declare Adama Barrow duly elected.
We have analysis that some opposition candidates have rejected the results. Anglophone Cameroonians seek consensus amid a four-year-old conflict, and at least 33 bodies have been recovered from a sunken bus in Kenya.
I send my condolences to the families of beloved people who have perished in Mwingi in that very bad bus accident, and I urge all drivers, wherever the river is covered by water, please just wait. It is better than losing so many lives.
And the value of West Africa's three wealthiest men grew during the pandemic. Those stories plus Samson O'Malley Sports are coming up on Daybreak Africa. Gambia's Electoral Commission has declared President Adama Barrow the winner of Saturday's vote. But as Sergio Brito reports from Banjul, three opposition candidates have rejected the results.
Gambians on Saturday exercised their democratic right to elect a new leader. This is the first presidential election since the end of Yahya Jammeh's reign. The high-stakes presidential election was contested by ruling President Adama Barrow, his former sacked Vice President Usainu Darboe, and four other candidates, including one independent. Incumbent Adama Barrow won himself 457,519 of the total valid votes, earning himself re-election as chairman of the Independent Electoral Commission, Aliumu Manjai announced.
I, Aliumu Manjai, presiding officer of the general election of 4th December 2021, having received 4,427,519 votes in the election, I hereby declare Adama Barrow duly elected to serve as member of the Barrow Gambia.
At a joint press conference, UDP leader Usainu Darboe, Mama Kande and Esa Fall have unanimously agreed to reject the results of the election. Usainu Darboe told reporters their decision came following issues raised by their party agents and representatives at polling stations and the inordinate delay of results by the Independent Electoral Commission.
Considering that the Gambia has an electorate of approximately 900,000, with on-the-spot counting system, we are concerned that there has been an inordinate delay in the announcement of the results. Two, a number of issues have been raised by our agents and representatives at the polling stations, centers, and at the IEC headquarters. As a result, the representatives of the aforementioned candidates at the IEC headquarters refused to endorse some of the results that were announced to the public media. We are investigating this matter with our partners to determine our future course of action. At this point in time, we reject the results announced thus far by the IEC.
Domestic observers and other stakeholders in a joint statement said the elections were conducted generally in an atmosphere of transparency and fairness. Saturday's peaceful elections has been seen by many as a win for democracy. Soon after the announcement, supporters of Adama Barrow hit the streets of Banjul to celebrate. Sergio Brito, VOA Daybreak Africa, Banjul.
An analyst says he believes Saturday's Gambian presidential election was largely free and peaceful and one of the best elections he has ever witnessed since the era of former President Yahya Jammeh 22 years ago. Sid Matijao, Gambian national investigator for Afrobarometer, says five opposition candidates each took advantage of Gambia's non-liberalized political environment and chose to compete individually rather than rallying around a single candidate.
James, this election is historical. It's unprecedented. It has been one of the freest elections that Gambia has ever organized, at least in my lifetime. I remember queuing for 2 hours, and the kind of discussions, the engagement, the hope, the serenity, the excitement in the face of many Gambians, old, young, finally voting for the first time in freedom and taking the destiny of their own country in their own hand. And so this election for me is historical. It's also the first time that I have voted without Yahya Jammeh.
There were 5 opposition candidates. Do you think they hurt themselves by not coming together and picking one candidate to go against Mr. Barrow?
Well, there have been calls for the opposition to unite. And, of course, given the liberalized political environment, most of them think that they could have done it on their own. But if you look at the contest, of course, you know, there were some form of coalitions being formed. But you realize that Barrow had the, you know, bigger share where, I mean, his coalition, he referred to it as a grand coalition. So, of course, you know, coalitions might have created a more balanced, perhaps more close election. But, of course, this one was definitely decided by those that favored continuity and not those that wanted change.
During the campaign, we talk a lot about the role that the former President Yahya Jammeh was playing in the campaign. How much impact do you think his interjection into the campaign had on the results?
Well, Jammeh's back candidate had only about 12% of the vote. Of course, they came third, and that shows perhaps that Jammeh has been relegated into Gambian politics. And of course, this also shows the decrease in the number of the percentage of the vote that Mama Kande, who also came third in the 2016 election with 17%, also lose, declined at least by 5 percentage points. But of course, perhaps the involvement of Jammeh enabled Kande to have this number of votes, because Kande's party, the GDC, has been one of the most affected of the Barrow's cooptation strategy, including, you know, coopting the national chairman into his NPP party.
Of course, there will be the question of whether the elections were free and fair. You are in the Gambia. What's your own take?
Like I said, this election is the freest election that I've ever witnessed. There were no intimidation, there was no fear, there was a lot of options, you know, a lot of choice. But of course, the kind of narrative that has generated has basically reduced the conversation around 2 main political parties. And of course, that all had to do with the UDP, because the NPP could be said to be an offset of the UDP. This was seen more as a family affair, where the current president, Barrow, and his political godfather, Loya Dabo, engage in a contest. And of course, Barrow's rhetoric has always been retiring his father, and I think he has been able to do so. Of course, Usainu Dabo and Mama Kande and Esau Fall, you know, decided to disagree with the results and rejected the results and said until further investigation. So we are not sure. Civil society organizations released a statement, I mean, saying that the elections were free and fair. And so we're not sure what sort of claims they have, but I mean, the majority of Gambians agree that this election was free, fair, and transparent. And for the first time, this country has a very vibrant political environment where people are not afraid to show where they belong. And I think this has been very exciting for all of us.
Seth Matijao is the Gambian National Investigator for Afrobarometer. He was speaking with us from the capital, Banjul. Rescue operations to retrieve more bodies were continuing on Sunday in Kenya's Kitui County after a 51-seater bus plunged into a river on Saturday after being washed away by raging waters. At least 33 bodies were retrieved from the sunken bus, including a 9-month-old baby. 10 survivors are recuperating at the Kitui Level 4 hospital. As Atieno Odhiambo reports from Nairobi, rescuers expect to find more bodies. As reports indicate, the bus was carrying more than 60 passengers.
A video footage of the tragedy showed the bus being swept away as it attempted to cross the swollen river on Saturday afternoon. The overloaded 51-seater bus was ferrying family members and Catholic Church choir members to a wedding ceremony. One of the survivors narrates what transpired moments before the ill-fated tragedy took place.
Jana tulikuwa tunaenda kwa harusi kule jijini
ambapo tulifika katika mtuenzio.
Yesterday we were headed to a wedding ceremony. When we reached River Nziu, it had flooded, so we decided to wait for a while for it to subside. We waited for about 2 hours, then noticed some vehicles had successfully crossed over, and so we also decided to attempt crossing over. We got into the bus and also carried more passengers who requested for a lift. Halfway through the journey, the bus slipped under, fell into the river.
Several hours later, a multi-agency operation led by Kenya Defense Forces to retrieve the capsized bus was successful on Sunday evening. The death toll as of Sunday evening was 33, with 10 survivors recuperating at Kitui Level 4 Hospital. Jess Mutua, one of the victims, who lost 15 family members, including his mother, siblings, and aunts in the tragedy, says the accident would have been avoided had there been a bridge across the river.
Unfortunately, I have lost like members because of negligence and poor performance of our politicians, our leaders. This bridge in Angakuzenga 2013, not even 2013, 2011. Up to date, the foundation stands for Zico Peke. And our leader, Tariki Kaloki Ngilo, flies in the helicopter while my mother sleeps there and my aunt sleeps there. Dead. I am very mad.
Local leaders visited the scene and condoled with the bereaved family members. Kitui County Governor Charity Ngilu acknowledged the loss of many lives and promised that plans are underway to construct a bridge over the river.
We have lost many lives in this river through this bridge, and I do hope this is not going to be a death trap every time we are having rains. Much as it is so painful, the people have felt fairly supported and comforted. I only want to say it's an accident. And I want to say here, when this happened, I also had a discussion. I called CS Macharia of Transport. And he said that this river, this bridge especially, is on course for it to be actually put up.
Machakos County Governor Alfred Mutua is urging drivers to be more vigilant, especially during this time when Kenya is experiencing heavy rainfall, which sometimes causes flooding in certain areas.
I send my condolences to the families, to the friends of beloved people who have perished in Mwingi in that very bad bus accident. I also condole with my fellow governor, Mama Charity Ngilu. This is a very heartbreaking time for all of us. And I urge all drivers at this moment, wherever the river is covered by water, wherever a place is covered by water, please, do not play with water. Just wait until the water subsides. Just wait. It is better than losing so many lives.
Saturday's tragic bus accident is not the first time that lives have been lost in River Nziu, and the locals are calling for a quick action to be taken to avoid another tragedy. Atieno Odhiambo, VOA Daybreak Africa in Nairobi, Kenya.
You are listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butty in Washington. Today is Monday, December 6th. The conflict in Cameroon's English-speaking regions has been raging for more than 4 years now. An estimated 5,000 civilians have been killed. The United Nations says over 700,000 people have been internally displaced, more than 70,000 as refugees, and that less than 30% of the region's schools are operational. The Coalition for Dialogue and Negotiations in November this year met in Toronto, Canada, to find a consensus and build trust among Anglophone Cameroonians. Henry Atem is a founding member of the Coalition for Dialogue and Negotiations.
I think it's going well. We provided a platform for all the villages and the groups that attended the retreat to be able to share their experiences and to be able to educate people about the resolutions that they collectively took, so that the people on the ground who are actually suffering should be able to understand that these stakeholders came together and this is what informed those decisions that they took. And we think that education part was very necessary.
You mentioned stakeholders came together. Who are the stakeholders attending this meeting?
So the stakeholders that came together, we had self-defense groups, the political character, and those that have the defense character, like the ACOC, the Ambazonian Governing Council, as the interim government, the Ambazonian military force. There you also had military independent self-defense groups like the Seven Kata, the Terminators of Ambazonia, and a host of others. But also, including to those that list, you had women's groups like the Southern Cameroon's Women's League, the Southern Cameroon European Women's, but also SNOT from Cameroon, the religious community. You had the Presbyterian Church, you had the Baptist Church, you had, I mean, a whole lot of other organizations that took part in, I think, over 30.
So you are seeking a consensual path to justice and peace in Southern Cameroon. What is the consensus path to peace?
What we did as the Coalition for Dialogue and Negotiation was, first of all, to have a consultation with all of these groups. That's the group that attended. We actually had meetings with them to get a pulse on how do they think that path to peace would look like. And from those consultations, it was clear that four different pillars would be discussed, one of which was the need for collaboration. The second was also the need to look at education, humanitarian access, and also human rights, especially for civilians, children, and women inclusive. And the general consensus among the groups that there is need for them to actually talk as one entity with the government of Cameroon. And lastly, the need for international mediation. So those are the four pillars that were discussed, and you could also see that reflected in the Toronto Declaration that the group themselves developed.
Henry, some people say this is a waste of time because whatever you decide, the Cameroon government, or as you would say, French Cameroon, will never accept what you come up with.
Yes, no, I mean, you understand that there's no state party that has ever accepted mediation freely or negotiations freely out of their political will. It's never happened before. There's always a process, and the beginning of such legitimate and genuine processes always starts with the government being threatened by such moves. And we think that the moves that these stakeholders have taken is one that the international community appreciates. They were actually there. If the move was not a good one, they wouldn't have traveled to Toronto. They wouldn't have attended to this call, still in today's call where the various delegates are sharing their experiences. You still have the international community actually dialing in to listen. That is evidence of the seriousness and the genuineness of this initiative. And we intend to move forward. Like I said, we never expected the Cameroon government to just accept it. It has never happened before.
Henry, it's so nice to talk with you. Thank you so much.
Thank you very much.
That was Henry Attem, founding member of the Coalition for Dialogue and Negotiations of Anglophone Cameroon. The collective net worth of West Africa's three wealthiest men grew by $6.4 billion during the first 17 months of the coronavirus pandemic, while 7 million jobs were lost in the region. According to Oxfam and Development Finance International, DFI, in a recent report, Kwesi Obeng, the co-author of the report, spoke to Ricky Stryak about the root causes of this inequality.
So that is quite a significant opportunity cost to particularly the most vulnerable in our society. And don't forget, women who occupy the kind of the lowest end in terms of the job ladder and also the informal sector have been impacted significantly. In fact, the region lost close to $48 billion in terms of the economic loss.
What is the systematic issue that allows during the same time period a few people to amass more wealth and many other people, a massive amount of people to lose wealth?
Well, so there are quite a number of factors. One of it is, so there are two ways to look at it. One has a domestic dimension, but there's also an international dimension. So in terms of the domestic dimension, one is that if you look at, for example, the fiscal regime or the tax structure, it punishes the poorest far more than the richest. So, for example, across the region, property taxation is just a tiny bit. In many parts of the region, it contributes just a tiny bit of it. It's because those who own the wealth are the ones who have to make the rules, and also those who have to police or implement the rules. And these are never implemented the way that would allow the countries to actually mobilize significant resources from, say, property taxation. And so you have a continuous rise in consumption taxes like VAT. I mean, Nigeria and Ghana, the two biggest economies in the region, have raised their VAT. And you know that VAT is actually a punitive tax for the poor.
So many of these taxes that are in place are more punitive for people with lesser amount of wealth than those with higher net worth is one of the issues in West Africa specifically.
Exactly. But there's also an international dimension. The international dimension is that you also have a system that basically does not properly tax the richest and also those who take advantage of the existing international, let's say, tax regimes.
Are you referring to such things as offshore accounts?
Offshore accounts. Yes, exactly. And the thing is that, and then also, you also have, these are people also who run big businesses, who take advantage of the loopholes in both the domestic laws as well as the international regime. I mean, just recently, the OECD inclusive framework agreed on some reforms of the international tax regime. So this top 1% also take advantage of the loopholes in the international regime to be able to ship their resources or the revenues they make out of these countries without paying adequately their fair share of the taxes in these countries. So what it means is that essentially it allows the richest to continue to be rich at the expense of the poorest or of the poor in the economies of these countries.
That was Kwesi Obeng, the co-author of a new Oxfam report about rising wealth inequality in West Africa. You are speaking to Ricky Stryak from Ghana. It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the results from the second leg of the Total CAF Confederations Cup played across various venues on the continent on Sunday. Record three-time champions CS Sfaxien of Tunisia, 2020 champions RS Bakane of Morocco, Algeria's JS Saoura, and Zambia's Zanaco all qualified for the group stage of the 2021-2022 Total CAF Confederations Cup. The quartet completed a 14-team park in the mini-league stage with the last two seats to be determined between Al-Ittihad of Libya against Enyimba of Nigeria when they meet and JS Kabylie when they confront Royal Leapers from Eswatini. A look at some of the fixtures reveals some interesting encounters, like in Bakar, Algeria's JS Samoura produced an amazing comeback to beat Ghana's Hearts of Oak 4-0 and reached a group stage winning 4-2 on aggregate. In Bamako, Mali's Binga couldn't find a similar comeback as they fell short to beat Zanaco 2-0, leaving the Zambians to reach the group stage winning 3-2 on aggregate. In all the matches, three-time Confederations Cup champions CS Sfaxien needed a lone goal to beat Kenya's Tosca and reach the group stage winning 1-0 on aggregate, while Morocco's RS Bakane survived an early scare to reach the group stage beating Rwanda's APR 2-1 on the night and in aggregate. Elsewhere, Egypt's duo of Pyramid FC and Al Masry also made it through to the group stage after two home 1-0 wins in Cairo and Alexandria, respectively, on Sunday. Meanwhile, in Benghazi, there was penalty joy for Al Hilal Tripoli as they joined the group stage, beaten Stade Malien on shootout. In women's football news, Nigeria inched closer to the fourth round of the qualifiers for the FIFA Under 20 Women's World Cup Costa Rica 2022 after a healthy 4-0 away victory over Congo in Brazzaville on Sunday. The first leg of the third qualifying round for the FIFA Under 20 Women's World Cup Costa Rica 2022 saw Tanzania edged Burundi in a 5-goal thriller at the Azam Complex as the host earned a nervy 3-2 home win. Meanwhile, in Thie, Senegal boosted their chances of progressing in the next round of qualifiers with a 2-0 home victory over Guinea at the Stade La Dior. In Lusaka, Zambia and Ghana played out a goalless draw. The return matches have been scheduled for the weekend of December the 18th. In athletics, Kenya's Lawrence Cherono won the Valencia Marathon on Sunday after an incredible men's race that went down to the wire. Cherono, who finished fourth at the Tokyo 2020 Olympic Marathon, crossed the finish line first in Valencia with a time of 2 hours, 5 minutes, 12 seconds after a hard-fought last 500 meters where he passed Ethiopia's Chalu Desu and a compatriot Philemon Kencharon. In the female category, another Kenyan, Nancy Jelagat, won the women's race with a time of 2 hours, 19 minutes, 31 seconds. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, November 6th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butt in Washington, wishing you will have a great week.